aynu ku horeyno wali waxa socota tirinta codadka doorashada madaxtinimada dalkan Mareykanka oo loo dareeray maalintii salaasadii la soo dhaafay dhowr gobol oo tirinta codadka doorashadu ay wali ka socoto ayay ku xiran tahay natiijada kama dambaysta ah ee cidda madaxweynaha ka noqonaysa dalka Mareykanka afarta sanadood ee soo socota madaxweyne Trump oo haatan kursiga ku fadhiya iyo madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden ayaa labadooduba rajo ka qaba codadka ka soo bixi doona goboladaasi gobolada sida weynisha loogu hayo waxa ka mid ah gobolka Georgia oo ila hadda codadka la tiriyay uu ku horeeyo Biden Maxamed Culaad Xasan ayaa ino haya wararkii ugu dambeeyay ee doorashada
murashaxa dimuqraadiga Joe Biden ayaa ku sii dhawaanaya guusha doorashada madaxtinimo ee Mareykanka inkastoo ay weli socoto tirinta codadka tirada codadka la tiriyo oo marba marka ka dambeysa ay soo saarayaan gobolada ilaa iyo hadda la isku hayo ayaa ilaa iyo shalay muujinaysay in guusha ay ku sii dhawaynayso Joe Biden Saadi u dambeeyay Joe Biden ayaa in yar ka hormaray codka ilaa iyo hadda la tiriyay gobolka Georgia madaxweyne Donald Trump oo gobolkaasi hoggaanka u hayay ilaa iyo maalintii doorashada Joe Biden waxa kale oo uu ku sii dhawaanaya tirada uu madaxweyne Trump ku horeeyo gobolka Pennsylvania Mas Biden ayaa hadda ku horeeya codadka ay dadweynuhu dhiibteen iyo codadka urursan ee ergada ee gobolada ee Electoral College ka loo yaqaano Biden wuxuu haystaa 253 halka Donald Trump uu haysto 214 waxa murashixii helaa 207 ka mid ah codadka ergada uu noqonaya madaxweynaha dalka xitaa hadii laga horeeyo codka ay dadweynuhu dhiibteen gobolada Arizona iyo Nevada iyo Georgia oo uu hadda horeeyo Biden iyo gobolka Pennsylvania oo uu Trump ku horeeyo ayay tirinta codadku si xawli ah uga socotaa Dhinaca kale madaxweyne Trump ayaa isagoon hayn wax daliil ah qamistii shalay ku eedeeyay xisbiga dimuqraadiga inay doorashada musuqmaasuqayaan waxaana fariin Twitter-ka uu soo dhigay uu ku yiri waa in la joojiyaa tirinta codka Joe Biden ayaa isagu dhinaciisa shalay goor sii horeysay ku booriyay dadweynaha Mareykanka in dulqaad la yeesho oo laga dhursugo tirinta codka waxaana uu sheegay inay tahay in la tiriyo dhammaan codka ay dadweynuhu dhiibteen hadii Biden uu sii xajisto ka horeynta gobolka Arizona oo leh 11 cod ergo iyo Nevada oo leh 6 ergo waxa uu gaarayaa 207 cod ergo ee laga rabo si uu u noqdo madaxweynaha 46-aad ee Mareykanka isagoo markaa ka maarmaya codadka Georgia iyo Pennsylvania laakiin madaxweyne Trump waxa uu u baahan yahay inuu sii xoojisto dhammaan gobolada uu hadda ku horeeyo oo ay Georgia oo in yar laga horeeyo ku jirto oo markaa kadibna uu midkood ka helo gobolada Arizona iyo Nevada tirada dadka Mareykanka ee doorashadan u soo baxay ee codkooda dhiibtay sanadkan ayaa noqotay tii ugu badnayd taariikhda dhow waxana codkooda dhiibtay in ka badan 150 milyan oo qof oo Mareykan ah
aad buu mahadsan yahay Maxamed Culaad Xasan oo nala socodsiinayay warbixintaasi